Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sekirabe wono e jam hande altinere jena e lewru juwe sappo e jiddi yamde jabburi basilma chapande nay e joy le studio tamani bokkati sur yon tendo kabaru goduru e nyalomo on competite hande wiide ko footi service en koobe temedere woni tetaabe mobilaji mudu en asowere e alan jabbido o en police e gendarme en be kollitibe nafuturima di wattuji ne kana ministre darani do kawral bibbe mali o zabe wondu mamed den kan e sidi mamed o yidi de balde e horebe jokka hono dinaji arsila maku be en faamo wajo be majo mo e doku mo futi daranade ko en horugol mobilaji hakkunde leyde gol en den ana buita faasan e kebe leyde de en hakkunde mali e Dakar hono torraji buri fu matede e mudum yitima wuri sappe chapande jeddi e jokka hono hitande chapande jeddi barde dental leyde aduna doka nangondirnode so kawi almain den woni noni hauri e nyalomo hono jeego lewru juin hitande fu en dum yambiriji ngada nokku biyetedo Normandie et Lady France gila hitale ujunere e temere jene chapane nei e nei huli tamatu mette nga dihen sabi soldase leide Afrique fego koto wone bende lanaka bisimila mwado Studio Tamani dendo aswere alan jabbido en sandalma en kany e police en jalti fa hewi denno be jehi hunu fugo wono jokka mobile fulla mungol e melbe kawde mudu be nangi dum en darni dum en sabbe kolliti on wakatu hana ko yeno service ko be jalti e dido mobilaji kede den Umar Waygalu
hono ko mobilaji lamudi nawtirte dum wono ko wala e serie ko sa jewi dum hewi halale Afrique do sanne idum wada so jawlele kewdo ana mursele ha le Afrique do kam malika holliti wiide wakkati jonobe ngarobe habude e mudum sa jewi ko buri hewdo ko tonga e dereji di ko fu hollitaama wiide dum wono lamu ko anto kambe be nawtiro dum woni mobilaji lamudi tawe dum wana hono le golleji lamu jati ay sa jewi le seriaji di dum yodum kada dum no hay dum woni mobilaji lamudi di kani gollirede hono golle lamu tan le timmodo yonter de dum woni kambe police ngabe kanyen zanarma ngabe be puddi lawade le nokko o fur kollitaam wiade mobilaji dibe nangi le hen di jafa e mobilaji tam der hay mobilaji di furdube nabidi dum woni furiyere bamako do be kolliti wiide dum wonon yimbe le nangaba an donnabi di fu be yimbe le be nangam hono be donnadi le ko yaata e seria be kolliti wiide dum mobilaji goddi anto duddi nangama tawama hono numeroji peneji dum woni e majji dum non mobilaji di ngada ka de douane le hen hay o golle ko fuddira ko faabe nanga dum won hono laamu ko be nawturto mobilaji di ko walda e seria dum jokkitite le yonter de fu hay wakkati joni holla wiide dum won imade horeje leydi ndi o jaw hono laamo yata yallu dum jottiro
dental mbaale mali kewde ne no kolliti hono tedugol mobilaji gol wana hunde ko tilsi hande ko buri tilsude hande de ko da laamu handaranade lawlaw yo bamtoyde kidal yo hono sarusin ko be dum kota to jakinno golleji mu pelle murtube de dum an han de dum daake marfe mu en won kabbare mu en bante e ley halaji Moussa Ousmane Touré kede de Umar Waygalu
so min landa mi wiyan wana wakkati jono dum hani fuddude sabi de sa jeewi ko hani adirede ko dum wodi dum woni jeewi hono kidal yoppitirte hono laamo yarta dum woni kidal to fu wirfito to wonno to o jeewo dum hono habirta le yurku yurku so mbi dum woni fa laamo o jotto o jeewo dum woni yimbe le nyamnobe dum woni jawdi laamo ko jabbi ko sa jeewi be yimbe le fobi ni tawnite nokko kanko horeje leydi ndi o mo andi dum woni ko wotinira ko so ka jado dum woni hono dogude kulleji dum woni domdi modi o halani yimbe be o labbina do fa dum laaba so mo andi hunde du ki mo furdum do halana yimbe be
ministre kawral bibbe mali ono dande tamittigol mudum biete do zaabi uldu sidi mohammed kanko mo yide horebe dina arsalama ko be en dando faabe mbajomo e dog hono ko mo gollato ko kala modibo mari ko kanko lando ndiri kanko biete do mohammed bidiko horejo bande dental bale arsalama ko le maldo kedde barke sise
tanuda permis
nan lo kawrital ngadangal BTO latike sababu men pami hakillaaji ndedo gollirde dum woni fiide dabareji mbawdi lataade sababu ngaddo jam e deejere mere mila dum e hunde de men ay koy amé men dartanno ko boyi dum ñu laawi di men kollaaji le wakkati joni o dow hodi joldal e kawral an waawi wadeede dow majji dum ne ngal do kawrital latike sababu joni men pami yimbe hobe hen men kaldata yimbe hobe men joddoto so men kalda dum ne so Allah jabi do e alal barnde men ngaran men jiida men piya dabareji men kugondira hakillaaji dow majjum
position dans ce sens
deutere leede hono baale dental nyammo je kalsi e bangal leede mo rewn men hirnaage en jokka wurnde mudu hirnaage do en bangay mudu hirnaage di en denno de do baale kolite tinde do dewtere na sawi golleji pankeri kewdi hono wono fuko wono joka hono horirde joka koride kewde joka mobilaji no hono himbe dawobe na duñir do duñirde kewde en be koliti wiide hun an han ko tawdum buyta be hun fuko warta yirwereji e leedal meden kanko beter cd susma goto e bedo horebe umwa mo holiti mi jago makko e leedi do golleji nono be do koratobe kedde barka sise fa
un des éléments
ya finde ciogu ya finde ya warta julabe meden rewbe worbe dum yo hunde joginde nafa mawdo sanne hono sa ƴeewi le bangal nan nantondiral leede iimo ade men pammi wiide tidallaji kewdi woni do laawi meden di sa ƴeewi keri leede iimo ade fuubura kerol hakkunde bamako e dakar tidalla mawdo woni do ngor kerol yimbe yogabe ana do majji ana nanga kalisiji yimbe so di golleji celaka ana wadda tidallaji mawdi hakkunde meden sa nani nan nantondiral kina di kulleji yafa ya warta yafa ciogu yafa
un problème
fada dental leede baale rewbe wetede fema kop kanyum be yo janginde banda mudu rewbe do wayli tere wakatiji den torraji e sababuji godudi hen den den dum sabimbini noddude batu hande no ko beete do CICB ma kanko beete de madame Dambele e no ko wili matu kanko woni hore jofe ma pokku wonko mo faccitani Joel Diko en den no kere de Ousmane Diko
miɗen gondi e golle famen pammina rewɓe ko nayi e waltegol wakkati faaɓe paama kabaru sababuji muɗum e kutteji mum famono kala humano e haɓanade kabaru waltegol wakkati fawarde eko bonnantaɓe ɗum waɗi oɗo batu miɗen jiiɗi famminde laamiɓe ɓeeɗu kumano fanda fa rewɓe kumano waltegol wakkati ɗum woni imaɗe oɗo batu fa rewɓe miccintine kabaru waltegol wakkati e kumano haɓude e majjum
sarwusi kawjotoɗo kabaru jeɗirɗe e kumpitirɗe le malio en no jokki orange mali ko foti milliardji sappo e jetti kalisi sefa gam puɗɗi nden ɓe puɗɗi hono nawtorade téléphone ngaji ɗi biyeteɗi dubaɗi ena walde haybore kulle nden no gurdam e naftorɗe ko naftorteɗe ley mali ɗe nda kayri nde ɗo wali kolliti ngo jukkungo an hani jaate hoorejo mabɓe biyeteɗo Badou Samoul wonko faccitani e keɗoɗe Oumar Waygalou
le collectif
minen dentengal baale ɗum woni nawtirte orange mali min mbiyan wiide ɗum woni hono koɓe gaɗi téléphone mabɓe noddirteɗo duba tawede fe ɓe dokkaka yamirore hay ilanoga e goho lewru mai ɗum woni laamiɓe hono kuminiɓe téléphone ji ɓe gaɗi jukkungo fewde e mabɓe minen ɗum woni dentengal baale nawtirtoɓe orange mali ɓeydu minen ɗum min kawriti min jiidi min ceɗile hena e ɗum waɗi somin noddi ɗum woni yimɓele jeeɗoɓe haalaji ɓe min kollitan wiide no orange watta fo ɓe tinnoɓe jaaɓa ɗum woni milliard uji sappo e jetti mbiyaɗi ɗi kañe millionji temeɗiɗi e capanɗe jetti e nayyi kañe ujunayi temdere e capanɗe jeenayi e nayyi e buɗɗiɗnoɓe gatta fo ɓe jaaɓa fur min mbiyan ɗum ɓe jaaɓa ɗum woni jawdi indadi ndi fur fe mbuɗo foti yoppire
caggal
yitema wuuri hitande capanɗe jeɗɗi e ɗeroɓere ko leyɗe aduna notodiri pawodiri doole mum en so kaɓi e allemagne so kaɓi ɗum en nokku biyeteɗo normandi leydi france nden no hawri e ñalawma jeegon leru juin hande no hay ɓoy ɓe no hunde fof kono jaanoɓe to enna ɓe ena kala hollitama runde afrique nde fay goto yahali toon nelanaka ɗum wiya hawro e ɗiɗo yambereji jokko hoorejo nden no ɓeeɗo hono solda seeɓe leydi meɗen biyeteɗo duwakoul wali kanko wonko mo faccitane keɗɗe Ousmane Diko
la France
France waɗi ko weli ɗum wala ko wawa e muɗum France waɗi yambere mum nelali e neɗɗo runde afrique fay goto ana holla nelande ɗumen wala muradu haala sare wala ɗon France waɗi ko weli ɗum wala ko mbawɗen hen saabe so a ƴeewi nokku ɗo gonɗen e mbawa wiide hen hunde
sakiraɓe ɗo kedɗen banggal kayno kewten jokka banggal région ngaji meɗen ƴeewa ko woodi to ena heeɗere hana matede ley mali hikka fes beete hande woni ko hoorejo bembal mali o ena humpiti dow ɗum sigaso ley jiidal hakkunde makko e jagotoɓe to julaɓe to sikaso wiyanama sigirette fuu hana yeeyede toon kasi tawi windaki hen e ɗum laato hunde fuu ko jokka ko bonani hono ana torla ɓiɓɓe adama winde do windaki hen fuu hana yeeyede toon saabi ɗum ko haɗaɗo woni ko laamu haɗe ɗum fa abada ɓen kani holliti hen ko mursita e muɗum ana ya e milliraji sappo kalisi sifa e dow guykaji laawi tan jiidal waɗi sigu dow kulle ladde hono hunde hono fuu joko hon naftorteɗe ɗe ena fandagal jiidal yo yirwinde ɗen kulle dum e ley faaba muya maire en ɓe jaate sahel e ko ndeɗo yo walde wona jallama noti yalla ndenagu ana tabita e ley mali kala goto fuu ɗum heɓa to hen golle baale rewɓe ɓuuren ɓami anniyaji mawɗi hono renude hawalu muɗum en keñen ɓe cellini gollidal baale rewɓe joka joyi nden e ley ɓuremɓe ɓe pewti tan e laaɓal ɓe gara ɓe pewta laaɓugo laamnugol boli mabɓe tafon kañi e luumoji ɗum woni sakoroji mabɓe to en ɓe jangguinte ɗum ene dow gurdan lobbam e deƴere no kani tabintinirede ko foti jangobe ujunere putdan jonka jango dadundiral ko wete bakko ko gawo bete hande horeje cuudi lekol be enna ana gonno to e landinal mudum sukabe be enna peccete e nokkuje nay e be garta fa be gada galdo dadundiral hollitama dabreji piyama dud dadundiral gal yalla ana wada menaka no handir kala do on jarama e dido kabaruji.